Atuye kuchikwanyo cha 14. Davida a Goliati. Kubara mubuku lya Samuel wa kusanguna, chapter 17, chandano cha 1 kusika ku 54. Kwakali nkhondo akati kabafilisti awama Israeli. Vamafilisti wakali jisi munthu muphathi utegwa Goliati. Wakaita kuma Israeli akuti, amusare munthu oyo uko he akundijaya, pawo kuti andijaye tulababa zike vanu. Ono kuti ndi mujaye mulababa zike vesu. Vaalumi vama Israeli wakalabu yohu, wakali kuyowa Goliati. Kwina iwaka murwana, mpao Davida mwana munini wakati, inongoni oyu mufilisti utahireza. Tale degu yosya basika lumamba vamwamireza. Davida tagali kumuyowa pe. Leza inga wamugwasya ikujaya munthu oyu muphathi. Nkabela Davida wakawala marekeni akwe aguma amutwe wa munthu oyu. Goliati wakawida ansi. Ponya Davida wakati jira nkulinguwe. Davida wakaweza ipanga ili akwe wakamugosola mutwe. Pao basika lumamba bama Israeli bakazokonza ikuzunda bama Filisti.